andal ana weli, faamo wala andal ana ndarta andal, jogiiɗo andal ana ndarta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani ndartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana ndarten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Ndarten andal, andal ni jogi ndimaako. Ndarten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Bandiraɓe worɓe e rewɓe, mi jowti on ɗo hettuɗon leyɗe aduna, oɗon keɗi oɗo programme fuu. Faa hande oɗon ngoodi heɗaade programme andiraaɗo jande dewtere seniide, iwde e Modibbo mo joom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Yettinoowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio konngol wayraago. Nden noon hettuɗo to masiŋaaji to, faa walla on nande konngol am o, ana anditire Alex Ibo, kanko du omo jowta on faa sanne. So won fuu ko kajindinɗon e banngal ndeɗo jande, andon oɗon mbaawi windande min ɓataakiiji moɗon faa keɓen andondiren. Miɗa haalna on du kasettiiji jandeeji amen ɗi ana woodi. Ndenno eɗen ngoodi faa jooni e jande suura jetti o, miɗa yiɗi ngaren e mbiiɗe aaya sappo e jeɗɗi o, iwde faa jooni e dewtere lewinkooɓe nde. Kaa fadde nden annii ko yiɗumin andande on e ley mbiiɗe aayaaji sappo e joyi e sappo e jeegom ɗi. Muusa tawaama ana hirsa ngaari ndi Haaruna e ɓiɓɓe muɗum ɓe fawiino juuɗe muɗum e muɗum ndi. Aaya sappo e joyi o holliti wi'i Muusa hirsii ngaari ndi, ɓami ƴiiƴam ɗam, ndenno o watti e ƴiiƴam ɗam feɗeendu makko. Mo ɓami ƴiiƴam ɗam mo waɗi e dow luwe ɗo sadaka o yottinteeɗo, mo filtini ɗum. Kasindu mo ɓami ƴiiƴam ɗa mo yehi mo waɗoy e luwe ɗo sadakaaji ɗi duppeteeɗo. Aaya sappo e jeegom, mo ɓami ɓellere wonde e ley tekketi ngaari ndi, mo yehi mo duppoy ɗe kuɗɗe fuu ɗo sadaka o yottintee to. Aaya sappo e jeɗɗi, kaa mo duppi ngaari ndi caggal to suudu dewal to, nguru mayri tewu o kañum e kulle deeɗi mayri hono no duumiiɗo yamiri mo ni. O golle walaa maanda fuu so en paamaali jande dewal. Ittooɓe sadakaaji ɓe ana jokka golle ittande junuubu mum sadaka. Ko yiɗumin andande on woni ƴiiƴam ɗaa wana ɗo nokku ɗo sadaka duppete kanye o woni ko waɗa. Kaa mo yottini ƴiiƴam ɗa dow luwe duppamaari naa du ɗo sadaka o yottinte marjaane ɗo. Ndenno ɗum ana haani famminde en ƴiiƴam daabaaji ɗi fota ƴiiƴam almasihu Iisaa ɗam sembe. nde hunde ana miccintina en leggal maydengal wana ngedu yimbe hewbe ana mila ko wana dum penenon ngedu ana wodani juppudo iyam sabe men dum woni Isa Almasiu tawede mo latinike en junub kanko e hore makko o wana junub mo latinike en junub haya kanko ne o mo serti e junub fa handen en taikoto fu wadi e yamirango lamdo aya sappo e jetti mo battini njawdiri sadakandi ndenno haruna e bibbe munen pawi juude mun do hore njawdiri ndi aya sappo e jeegom Musa hirsindi ndenno mo yuppi iyamda mo filfilti do nokku sadaka o yottintedo aya nogay mo tacci njawdiri ndi saldu mo duppi horende kanyum e chaldidi e bellerende aya nogay e goho mo lotir ndiyam kulle dedidi e koyde de denno o duppi njawdiri ndi mo wadi dum sadaka dum woni ko wiete sadaka duppamari dum woni sadaka duppado yite urngol belngol ngabbi to dumido hono no dumido yamiri musani ibe ngodi fa hande yottinde sadakaaji mabbe di denno tiagal dum be waran be yottina sadaka lutti mabbe o dum sabi eden kani famude no Almasiu Isa wadiri moyere sabu kanko mo holliti kanko woni sadaka nadu duppamari ittandi hakkeji medeno dum sabi eden kani warde e makko gondinen de keben yaafa muya luttiji mede sabi kanko mo wari fa mo yoba nadu mo maya to kanen tawede eden maya do sabu mo mayani hakkeji meden yalla so en gondini e makko fu eden gonda e makko lato den gotun yeso jomirado yaafa muya hakkeji wala fu do heborto wana e duppamaji sadaka wana e goddum fu ka hande wakati mum wonden hande no e Almasiu Isa gondinal mudum gal tan mbawirden hebude yaafa muya e luttiji meden denno fadde meden yaade yeso min dardan hettudo masingaajo walla on hebude faamu e anditore amen na ko wiete adresi amen ko
so odon jidi famde de do dewter binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dan tiabu fa sanne denno en jahan yeso fa joni ka ko yidumin tawede goto fu an hani andude woni Almasiu Isa wari hokki hore mun hono sadaka duppamari fa labina en e hakkeji meden so ni tabi eden jaba warde e makko gondinen sabi Almasiu yobi ko hani tawede hakkeji meden di ana wadda do meden fu dum sabi e le gondinal meden so en gondini e Isa Almasiu fu o mo wodi bawde dum woni iya makko rufi danda ana wodi bawde labinde en e hakkeji meden nden no dum woni ko yudmin goto fu e meden hani tawede ana fama itobe sadakaaji be ana kani nadde le nokku cenido fa njiha ngariji di sellaga wala ko ngardi sanne hono non aduna o rewata yata ngariji almasiudi nenno dun sabi ibe tipitodi tawene gondindo nadu mo almasiu isa sotiti ngurndam mudum e ngurndam bondam nadu e ko boni on wakkati fu ana wodi yihude mo ireji almasiu isa sabu almasiu isa won yimbe tawabe ana wodino e ko tiidi sanne won tawabe ana e nguika bonka wondu wodunobe e laddeji ana torra dum ka ben fu hebi almasiu isa e do bawde mudum njaadirede kuddeji mudum bondi ittawano e mudum di almasiu du tawama ana sellina wabbe tawabe e nyawuji mawdi andon fa hande almasiu ana wodi wadde den kudde nondu hebudo dum e le ngurna mudum wajibi anditan kudde mawde nadu nemaji mawdi godudi e isa almasiu denno en jahan yeso fa joni mi waran e mbide ayat nogay e didi mo battini njawdiri wondindi njawdiri latugoldi denno haruna e bibbe mudum pawi juude mun en do hore njawdiri ndi ayat nogay e tati musa hirsi njawdiri ndi ami iidam mayri nenno wattidam e dow nowru haruna dow fedendu jungo makko nyamo kanyum e fedendu wordu koyngal makko nyamal aya nogay e nay mo battini bibbe haruna mo wadi iidam dow nowru mabbe pawru do fedendu juude mabbe nyamo kanyum e fedendu wordu koyde mabbe nyamo o yuppi iidam dam mo filtini nokku do sadakaaji di yottintedo njawdiri latugol ndi so gonga yo sadaka dewral dum woni ko holititta dewral hakkunde mabbe e lamdo fotano ko dum wade on wakkati e haruna e bibbe mudum sabu be tawanoma e nokku do lamdo dewrata e mabbe do iijam wade tedam e nowru nyamongo ko holtitta woni ibe kani hedade kongo lamdo denno so dum wadali be wawa nande kongo lamdo gol hono nondu neddanke bolo wawa jabude gonga hedande e isa almasiu njehen yeso iidam wadetedam e fedendu nadu e jungel nyamongel ko holtitta woni ibe wawi gollande lamdo jomirado nenno en wawa tawede en gollana jomirado soni tawi mo labbinay en e luttiji meden dum woni so en kisali nadu so en kebali kisina meden njehen yeso iidam wadetedam e fedendu koyngal mabbe nyamongal kanyundu ana hanino sabu e le yad mabbe ndu ibe kani yade fa focito nadu haura e muide lamdo jomirado dundu ko holtitta woni neddanke fu gondindo e isa almasiu ana hani tawede e ley ngurda mudum fu ana hollita ana wodi gollude muyde lamdo jomirado nden no fadde meden yaade yeso ngaren e biide aya nogay e joyo min dartiran hettudo masngaji o walla en fa nanen jimi iwde e nowrawgo jallo ana yimana en
Yande jango memsete yande jango saura ala wala Yande jango memsete wala yande jango saura ala wala Isama yanima Isayuta nima Que va alguien a Somos y yo que mapo Pues mala domuna Ya le llamo mi sitio Ya le llamo saura a la wala Ya le llamo mi sitio Ya le llamo saura a la wala Isayula nima Isahawa nima Pakeba algena Swamu ziyongi mapo Kwe mata tumbuni Yane jango mimsiti wala yane jango saura ala wala Yane jango mimsiti wala yane jango saura ala wala Isa ye yanima Isa holsi nima Yande jango bim siti wala yande jango saura ala wala Yande jango bim siti wala yande jango saura ala wala Isa maya nima Isa yuta nima Que va alguien a Su amor si yo que me apó Güey mata tu muni Ya le llamo mi siti wala Ya le llamo saula ala wala Ya le llamo mi siti wala Ya le llamo saula ala wala
Dan tiyabo fa sanne nowrawgo jallo nenno eden kani famude handen woni ko jeyde goddinde e Isa Almasihu wana jango so anani dum anda an woni ko jeyin go noddango njehen yeso nenno aya noge e joy fa yottade aya noge e jenayo ana filo no Musa tawira ana yottinira kudde kande yottinede de dum woni sadakaaji dibe kanino wadde di den no hono non dewtere faade e ibranin koobe sura jeenay aya nogay e jetti o ana wodi hollitinde en ka do hala anni ko wiya e o nokku hono non almasiu du hokkiri hore mudum nde wotere fa itta hakkeji yimbe o wartowan idabere de wana fa o golla ittugol hakkeji ama ngaral makko yo fa o danna hediibe mobbe ndenno andon sadakaji di jihudon Musa ana itta di fu yo fa hollita Isa almasiu waran totta hore mun hono sadaka ittowo hakkeji almasiu Isa ija mudum da woni ko wodi bawde labbinde biya adamanke e hakkeji mudum ndenno dum woni ko kanden famude fa gasa aya chapantati wi Musa ele ko gollata ko bami nebam ngujam kanyum e ijam ngonnodam do luwe do sadakaji di yottintedo o yuppidam do Haruna e kadulem do bibbe Haruna e kadule munen nenno o duhani Haruna e kadule munde bibbe Haruna bedu e kadule munen joni ittobe sadakaji e Haruna fu labbinirama e ijam kanyum e nebbam ijam ana hala yafa hakkeji nadu junubaji e golle almasiu nebbam kanyum ko firtata ko woni ruhu chenido warowo nata e ngurnam gondindo e Isa almasiu fu ndenno e lei majjum dewtere yaltunde lei sura mudum nogay e jenay aya nogay e goho ana wodi hollintinde tindinoje ido golleji abaman ijam gondan dodo sadaka o yottintedo kanyum e nebam ngujamna yuppadam do Haruna kanyum e kadulem do bibbe mun kanyum e kadule munen denno Haruna e kadule mun e bibbe makko e kadule munen dum woni ko Musa tawa ana yottina e lei ko golliko sennugol ittobe sadaka be ana wodi hollitinde en almasiu Isa ko tawa ana wiya ko lei linjila Yohanna sura sappo e jeddi aya sappo e jenay almasiu wi mido senira hore am sabe mabbe yalla kambe du e be laato senirabe gonga ndenno laatagol nadu sennugol yottinobe sadaka be ana wodi micintinde en eden kani enen gondinbe du wakkati fu tawede eden yaha nadu e ngurna meden eden kollita en sottitirama e jijam almasiu Isa dum woni ko Yahuda yidi famminde en lei dewtere mandirande e inde mudum ayamun nogay e tatito nanne wabbe itton dum en e lei yite njurmore wabbe e kulol manyon fay kadule mabbe tunurde sabe muide mabbe bonde ndenno dum ana wodi hollintinde en tawado ana gondini e almasiu Isa fu latike hono yottinowo sadaka on sadaka e do gollal medengal hani hollitinde dum woni eden kani tawede wakkati fu eden wajo kabaru gondinal e almasiu Isa lei aduna o famminen yimbe aduna yalla goto fu ana heba danna hore mun e jango lakara sabi e gondinal e Isa almasiu yafa muya lutti e dewral e lamdo wawi hebirede wana e golleji meden lobbi sabi en goda bawde wadude golleji lobbi wakkati fu fa ko wawa hokkude en arjanna jango laakara den no dun sabi an wodudo joni ana hedi kamo midan darde ngara tuba gondina e Isa Almasihu sabi kanko tan wawi labbindema e hakkeji maada kanko tan wawi wailintinde ngurnda maada hokke bawde jokkude muyde lamdo jomirado de sabi so wana e do bawde ruhu cenido bi adamanke bolo mo gondinali e Isa Almasihu wawa hebude bawde jokkude e muyde lamdo jomirado de denno en garan jonika e kabaru tindinoje dokkade Haruna e bibbe mudumbe aya chapantati e go Musa wi Haruna e bibbe mudum defe tew o do dambugal danki chubaki do don omtotondu kanyum e buru gondo le handere sendegol nde honono yamirmin onni e kado hala Haruna e bibbe mudum nyama dum aya chapantati e didi on duppan e yite kedde de dum woni kedde buru o kanyum e tew o mi tawanoma mi da hollita on e le puddode jande medende kudde ngodude nadu hollitande en no yottinobe sadaka be foti wattirede e gollal mudum ka e mbawa wattude e den golle ka ko yidumin famen woni Almasihu Isa du wari totti hore mudum fa lato sadaka kibudo yalla so en gondini e mudum fu dewral ana lato na du jam ana wada hakkunde enen e lamdo jomirado fa keben no jokkiren e muyde makko de ngehen yeso fa joni aya chapantati e tati fa yottade e chapande tati e nayo ana hollita Haruna e bibbe mudum ana hani heddade ton nadu wonde ton ko warata e balde jeddi jemma e nyaloma ndenno ibe kani e lei ka hala taykade o do sariya dumido nenno ni woni timode kabaru o sura Haruna e bibbe mu ngadi kulle de fu no Musa yamiri non ibe kani wadde balde jeddi nenno sakiraabe worbe e rewbe ga woni timode biide sura o ana hawro du e timode wakkati medeno nyaagunde am woni yo lamdo wondu e modon e do alhorma Isa Almasihu amina
petti do joni ko ye iwde e suudu radio transmor radio anni anditode amen 06 bp 2131 abidjan 06 e suudu radio transmor radio ye lam to hollu en wakkati goddo kasen tawe e nguri e en chelli che e chede chei koi am